Yeah, Karen Pro OG.
Vaco, Vaco.
Zinatandika wansinyo nga siri na chenkola. Abantu bangamba bereza ntitoli na cholina. Na enze nalintegeje nti obulamu bulwana. Nankuba asubuli luna kusiri na kuhumula. Nampulira majana esi kwa mumanyi. Saba katonda buli kasera mpereza manyi. Abalala beba kanze nkole chiro. Kubanga ndeke nche yange jakuba ndungi nyo. Bengi bayogera binji na esi baulira. Njagala kugenda wala siri na kudama bega. Buli lemfuna kakisanke ongera manyi. Mba mchizi kiza katindabo musa na gwange. Bako, bako, sichali wabuzi. Abantu bankuba salute. Aba wade wanswaza katiba mpatribute. Nzengi mugeni, sirina kuva mule. Keve mkubi tulikufa yanga flame tanga. Nkola kudream, sirina kwekanga. Bully step gentwala njagala kujenda wagulu dala. Mama ya nsaba nti wana wange tole miss. Anti wanda wanyumi wanti wano we wasembye yo. Mbako ebieta katindi mpya. Ogula mubange bugenda mumasonga fire. Bulilu na kupray. Kulilu na kuhasu. Namfuna blessing. Sirina kusula masu. Mbako, mbako. Katindi kumugulu. Mbako, mbako. Sigenda kudamu buzibu. Ona bange katiba